yami inhliziyo isekho angithuyebile anendaba zithi nabantu ubaluphelile bazokhuluma bele bazothi mina ngishilile osalayo ngizobe mina sengitholile eyami inhliziyo isekho angithuyebile anendaba zithi nabantu ubaluphelile bazokhuluma bele bazothi mina ngishilile osalayo ngizobe mina sengitholile
Sala, kube mnane, sikube, kuzekwale, itimunane.